Makuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.
Wana noga sana ukishushia na soda. Vipaja paja weka viwiri usinipe kimoja. We play dundo watu tucheze isi kuturingoja. Iyo mitindo ya ngoma zako DJ unakosha. Kiparangoto, cheza jasho likutoke. Kama ukipata moto, washa feni ujipepe. Kama uiwezi hisho, ukichoka jiondoke. Sisi tunakisha popo, paka jua litukute. Nafasi bado ipo, niongezewe wali. Mpishi utatisha sana, kiti ya kachumbali. Mpigie Filipo, leo siri ugari. Huko bana vaibu sana, kila kitu mambo shwari we. Shere, 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 menoka wea ipati. Party, party, menoka. Shere, 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 menoka wea ipati. Watu jua umundani. Tutakutunza tano tano kumi kumi. Mpiga picha niweke pozi gani. Sitoke chicha nikabandike ukutani. Kiparangoto, cheza jasho ni kutoke. Kama ukipata moto, washa feni ujipepe. Kama uiwezi hisho, ukichoka jiondoke. Sisi tunakisha popo, paka jua litukute. Nafasi bado ipo, niongezewe wali. Mpishi utatisha sana, kiti ya kachumbali. Mpigie Filipo, leo siri ugari. Huko bana vaibu sana, kila kitu mambo shwari we. Shere, 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 imenoka wea ipati. Party, party, imenoka. Shere, shere, shere.